industry ni busy Ramesses. Designo kama Oracle na databases. Classman kwa hii tara ni na lock my cases. Hatitaji my lawyers na my briefcases. Ni afande za misari na destroy my genesis. Na Ramesses nikiwa acha kwa my bandages. Na go places kuchana na a million faces. Fuck a racist na imagination fry kama Morpheus. Loki industry lakini siya matrices. Jimindo master kina uncode he got your matrices. Na wanti check huwa kwa maxia ma amateurs. Jitameta ni jina yangu kwa ma amateurs. Mini cypher na right spirit high mpaka hyper. Majini toka hello nipo science on a diaper. Na mina uliza swali ni nini muna nipa. Kahazi toshi hata hell ni best yezi fika. Sasa rock na me, just rock na me. Kona feel heavy rhymes, just rock na me. Turn it high, kwenye club, kwenye club. Sasa rock na me, just rock na me. Sasa rock na me, just rock na me. Kona feel heavy rhymes, just rock na me. Turn it high, kwenye club, kwenye club. Sasa rock na me, just rock na me. Sasa jenga planet yangu chini kandre ya mapipa. Na kukiwa cold, ni side tuna badilisha. Vaka ili day ya K124E. Ni mina stay true, kama disciples of Jesus. Sasa tushafika, toka na kuru mpaka thika. Na rhyme zikine mopo, kasi zikine ziko kwa pipa. Chachoka na mamseji wa mikame chomefika. Chachoka kuske rhymes, gati meka mkua shika. Na kufanya uwe slinky kama Ness. Pele kwa hosi suffering, lyrical arrest. La test, hypnosis ya rhymes angu. Positive tangu, ni kuhit na hiyo chungu. Fujitiko wild yangu. Niki drain killer air molecule. Kwenye atmosphere niki exhale. Na speech letters muna fear kusikie. Na speech kwa hiso hili man me kama buster. Gather my people's grass around me kama pasta. Faster squad yangu so kushinda military squad ya any government. Never was meant kuwa mafrika kama me. Kuplay my role kuhama on scene. Bele ya wadhi kama hawa. Sasa rock na me, just rock na me. Kona feel heavy rhymes, just rock na me. Twende high, twende high. Kwenye club, kwenye club. Sasa rock na me, just rock na me. Sasa rock na me, just rock na me. Kona feel heavy rhymes, just rock na me. Twende high, twende high. Kwenye club, kwenye club. Sasa rock na me, just rock na me.
Usi try to commence with the wrong crew. Missy gangsters na gun, me rhyme too. Sina bling, sina shorter, me rhyme too. Missy freak, missy smoke, me stay true. Una back, his lines, be a me too. When you get in town, you can come through. Downy, greeny, now moja too. Sina job, sina ganji, me rhyme too. Mini vesti wa Africa, me shine too. Jiu ya roof, na my boy, to me chill too. Brother do, sister do, mna ilike, eh? Why do you wind, eh? Mna feel, mko dizzy, mna rock too. Isi reggae, isi blues, ini rock too. Missy Dre, Missy Wayne, mini Donchi. Mini best of Africa, me rhyme too. Me rhyme too.
Sasa rock na me, just rock na me. Kona feel heavy rhymes, just rock na me. Twende high, twende high. Kwenye club, kwenye club. Sasa rock na me, just rock na me. Sasa rock na me, just rock na me. Kona feel heavy rhymes, just rock na me. Twende high, twende high. Kwenye club, kwenye club. Sasa rock na me, just rock na me. Sasa rock na me, just rock. Rock na me, gonna feel heavy rhymes, just rock na me. Turn it high, turn it high. When you clap, when you clap. Sasa rock na me, just rock na me. Sasa rock na me, just rock na me. Gonna feel heavy rhymes, just rock na me. Turn it high, turn it high. When you clap, when you clap. Sasa rock na me.